ZLatestMusic.com.
My Odo KP,
Radio Music Production.
Said,
you know, we run things, we run it up on this. So
yeah. Wakanye kanye in the building. Simwesu Bills in the house. Kaputa swaga guys. Yeah, the big wig is here.
Story ya mbire nishi ninji karabondi. Wanubonga kapondo none vya magundi. Mumangu loko sonde tambila pona bola. Mwalishu wa ukwenda wala na komu pola. Namona ba gai gai kanshu vena kesta. Dani masho sate kumona vena chista. Namo D-Trade ya kumona vena Banksy. Makidure bona zacho na G-Banksy. Bebele kudie ubiku diko kapati. Na chilira bambi valeria japati. Na ine njebele teti mparushe idilu. Mwalishu wa munyimbo mundipiri la bi. Kare wangu na wagai na tufika pwe. Finyerele patebo na sisha na wavika po. Dina pastage na vika po mudanso. Mike muminu mwadishiva he chanzo. Awashukuru na munafe vai minina. Ama gero kumbali ama te vai minina. Bebele bushe waku isoyu. Bambino kubasu kati waku no fioya. Kaputa kansha panomba na tupalwa. Didafe wako lwa wabambo kuladwa. Hey, daika lapo ya panda. Kufu mafe panse mukati ya zanda. Inji tefi Gemini zinantumina. Kabie kunganda wa polisi wa waisa. Yeah, katende mpelo lubino. Kare wangu na umapono lubino.
Yeah, Kingi Hobby of the baddest.
Watch out for parts two.
Pochikas. Yeah, the managers I see. Brother Costa Chad. Eo Javia Dido. K4C. Timbaraki Wako. Brighton. Expert Wiwi na Hisent. Shibe na Pista. Jagwa Vito. Chimumbina Mwibicha. Mulunga Jebaya. Chitwe Mambo. Joy Bina Vena Vodra. Browser Boy B. Liu Maki BC na Vena Moske. Hey Mag.
Yeah,
Lord Jazz. Nakumona, nakumona. Abashara bakaba mwire sai
exclusive, yeah, from Kajadot.
I'm out.